gefallen ich dir am Abtimmen. Salam, salam, hier nun mein Jammer, salam, lebo, sechs Jahre, Atman, ja, Abu Dembak, bei mir, lebo, salam.
sifanye kama film ufanane na tin ukashindwa kujali mwivu yangu si ulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mimi tulembe kuna gari kesho tutapata kipenzi nivo mili lakini tema itakuwa ni hatari tanipa na gari kitanze nini si tumetoka mbali mazoea.
Ah, bongo mani yondo
zilipendwa
sikinde msondo
zilipendwa
magari ya udongo
zilipendwa
abu walori yondo zilipendwa
hizo ni za mazaka zilivumaga sana sambulo mapepe kale
TV za kichogo
zilipendwa
wakina mani dojo
zilipendwa
akina yogo
zilipendwa
akina tupogo
zilipendwa
eti msiba ukiona bundi unataka kupagawa
Mini dada
zilipendwa
uno ya echi baba
zilipendwa
domo chai jabe
zilipendwa
chezo ya kiba baba
zilipendwa
wale wapiga madili sasa limbaya
zilipendwa
hizi zama za Magufuli siza jakaya
zilipendwa
ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
zilipendwa
fika tuni vya madenge baba ubaya
zilipendwa
wako mchungu Mr. Bini wakibambo wale wasamiaji wa Belini wasewa hambo ipio kwa pibeja mimi wa mambo jambo wabete na muaporini vita na rambo nandam jela jela
silipendwa
kidali kongolela
silipendwa
masi na zembwela
silipendwa
jumane chana pela
silipendwa
izo ni sama za kale
sama za zamani
sambulo mepepe kale
kamandada zinunda
silipendwa
kalumanzira ndumba
silipendwa
simuza dole gumba
silipendwa
johari naka numba
silipendwa
Manila
da-da-da. Blue Diamond.
There's no other one above. Dance, make a dance. Give me love, make a love. There's no other one above.
Shukura kilokosyo. Shuku sheka, aya shumeka. Caroline, save your drama. I don't need it for a soap opera. Hola, hola, Mr. Lopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your soap opera. Yeah, you for there for me. You for there.
Love. There's no one above.